sorora maze cheki vile anadondosa jo napenda vile ananilola so kumnyemelea bila woga na kumshow to isolate as if kuna corona bana anahaga na imetosha mboga kuila kwa macho na huwezi lilia maze si unanikalia lunch juu ya venye umeiva
taxi sunday monday ntakam kwa mami watari yangu kubie umeweza unatesa iyo rasa kolon it's ari I like kwanga rain she say I'm belly I'm sharing berries I say to belly you get up a rikos I'm in a hurry me go to the bus dance all sang McLaren's time boom iki jipa wala iko iwi kwanza naka top una drop mbaka gong daktari wa makutu nkupate usha band pedi kitu iko john goma iko fine imeweza inatesa kote kote inatesa mtaani wanatoboka mapesa tesa kutesa ngoma inatesa
we kuna msupa nina sorora maze cheki vile anadondosa jo napenda vile isolate as if kuna corona bana anahaga na imetosha mboga kuila kwa macho na huwezi lilia mazesi unanikalia lunch juu ya venye umeiva eh nitafunga mabao kama Messi si mind ukishika bola hata kama ni kuniseti sijui ni gym tizi au dishi but huo mwili umeufanyia kazi si siri weni wangu wa kubembeleza kama sita kutenda miti nitakupea but usidhani ni ya kujenga na cheki unavyo densi unavyoizungusha vi deadly kadhaa hawakuwezi unavyonengua si ati hutesi nikikushika usitensi kuna msupa nina sorora maze cheki vile anadondosa jo napenda vile ananilola so kumnyemelea bila woga na kumshow to isolate as if kuna corona bana anahaga na imetosha mboga kuila kwa macho na huwezi lilia maze si unanikalia lunch juu ya venye umeiva eh yeah shorty got some good product alas kumbe naweza kuwa fisi na sili mzoga yeah unique music what a one bit.